wasamu jembe tagam kubanga chino chavulium aba ine banji ryoku wasamu name tagamu anti chino chavulium bobango tu senjagalo tegere gono wasa nonya muntu afumbieko abera yamanyire chintu musajja we kitambula nobufumbo bwibubera akuwane kitiwa kwegendereza nga kalira ka mto ngamanyi kugwe kwanalya ne bwobera onyiza kuwumba wumba nakukomyawo nga n'ebigambo bwe mukwaza kale weebagaali njagala ekoze ekebeera ngumunyo ekozeku nze kiwiwe gaali njagala ekoze ekebeera ngumu ekozeku eyebeera ngundi vegwa ne mubinyana etambula ngekozeku ne bwodduka emisinde tolaba mpagi nti emenyeseemu ekozeku kiba kizibu okugisanga amalanga gaayo nga gavuddemu ngekozeku ebeera n'ebisiiza sipiidi yayo ebigitoolako ngekozeku ne bwobeera okyagadde osibira waawo neeyimirira okumanya eggaali ebeera ekozeeko ebeera ngumu n'ebyobufumbo bwebibeera omukazi eyafumbako edda baana batwanyiriza amaka n'otajulana ku bya mu nju abeera abimanyi kuba yafumbako dda anaddukayo nti yetalaba nakimutawaanya n'agenda yeekolera eyo kawooteeri ne kamulema
eno gisedde
guno olusedde otya leero
siringi lukumi
ebijanjaalo
naawe leka
ona bwetwagalayo amazzi awo yangu yaganyegoga
amazzi aluddeyo
nagenda yeekolera eyo kawooteeri ne kamulema laba ate bwadda mu bbaala eyo nno gye yagwirako basajja baaba omutawaana ne bamubangula ategeere bamulambuza buli awali essanyu ne bamutwalawo n'amaalo ne gamuggwamu engeri gye yali omupya yagabanya nnyo ab'ebbaala ne bamuwuuba n'ategeera yasula nnyo mu ngatto buli lunaku yeddira ku makya nga mu disiko gye yeesulidde bw'aba yali mwenzi buli musajja yenna n'amutuukako ebika byonna n'abitegeera oyo omusanga awummudde n'omukwana n'omuwasa tabeerako kyatamatidde kale weebaggaali njagala ekozeeko ebeera ngumu nnyo ekozeeko nze kiweewa eggaali njagala ekozeeko ebeera ngumu ekozeeko eyeebeera ngundi begwa ne mubinyana etambula ekozeeko ne bwodduka emisinde tolaba mpagi nti emenyeseemu ekozeeko kiba kizibu okugisanga amalanga gaayo nga gavuddemu ekozeeko ebeera n'ebiziiza olupanka lwayo ebirukwatako ngekozeeko ne bwobeera okyagadde osibira waawo neeyimirira ekozeeko omukazi aba yafumbako edda bibeera ntoko nze okubinyumya mbimala ku nkya kubanga yeyekka kuwummuzaako ne weetereerera nga yakkutakkuta dda byonna abo abakwanyikwanyi aba yabalaba dda n'abayitamu takola akyatagenderedde ne bw'abeera agudde mu nsobi amanyi abwabitetenkanya n'akuwooyawooya nokka empisa z'omunju z'oba weetaaga ng'olibba bali baazimutendeka dda banno ensobi ze yakolanga abaamussangamu ne kumpi n'akimanya nti ebyo tebijja ebyo ebyalaavu kakukwatako n'akutereera akulaga bwe yakuguka ensi omubiri agunda gonna 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 n'amasamasa n'olaba bw'ayakira mu nju va ku buno obuwala obwesiba embiri ez'olubu olumu oliaba mujufu mubyona akuragara funata kujuliza mbozi zaba tokuba mutende kufunye chiwende muvuge kugali eziba zikoze kuzibera ngumunya ikoze ku zichuiwe gali njagale koze kebera ngumunya ikoze ku wezi tuze ngambe ziba zikoze kuzibuse ngumwezo ito zikoze ku wali wola aleno na ye koze ku lale 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 Eye kose ko, eye fuse ngundi fekwane mubinyane tamura Eye kose ko, wali wora jeno na ye kose ko raja 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 Eye kose ko, eye zuzi gari eziba zukoze ko ziwera ngumezo Eye zuzi kose ko, eye zuzi fuse ngundi fuzikwane mubinyane zitamura Eye kose ko, wali wopa yuni eno na ye kose ko bayuni Eye kose ko, efuse mundi fekwane mubinyane tambule yo Eye kose ko, eyo chiba chizuboko jisanga maranga gayonga gafude Eye kose ko, zechwewe gari njagare kose kebera ngumunyo Eye kose ko, na mwe mvuge kugari ezibazi kose kose vera ngumu Egari njagare kose kebera ngumunyo